Senya baza banomona bangzondeli konu lami Ngisi nya paula bapigizu ngonu wami Nato gesi ya panda po manje ningkwebelani Inafu mfelu bala ngingazazi zono zami Lama pass, kissing people means for ubula lama beat. Makamuga tina sugis pity pit. Kipi camera manji so wenza ma feelings. Umswen ku tripo wen pompi. I pitil gamenzi baba tilis silly. Okay, siya pege ma kishi. I hope ya is wale fili. At u bawu in kizi. Utan kumuli skipa so manji gengzwe luchi. Tasasa signing it. Bizani yi grisham li. Azo pulum li. Panda po manje ningvimbelani Inafu mfelu bala ngingazazi zono zami Yaza nga stress Ngiloku ngispanele no menzi Asenza show ukuthi stedele ugesi Ungazofungeka eskomis na ma shares Hope ya ubamba lola yini lempahla idinga ma pack Ibithi lisipikili lapho umenzi shayelele Usungamvuse emaphupheni angithi ushayele Umama ngifuna ngiphumele Ngiswaye ngimcrosse ebusuku ngisidude ngiphumele Ngiyayidinga le mpumele Yize ngifika abathakathi ebusuku nemishane Ngiyabaza banomona bangzondela ikhono lami Ngithi ngiyaphawula baphikiza umbono wami Nato ke siyaphanda pho manje ningivimbelani Inafu ngifela ubala ngingazazi zono zami Ngiyabaza banomona bangzondela ikhono lami Ngithi ngiyaphawula baphikiza umbono wami Nato ke siyaphanda pho manje ningivimbelani Inafu ngifela ubala ngingazazi zono zami